usipili waku ya bahalimu Jesu mulisana kaukani yetemela Kono maifasi kuna ningwa yetu na tutayokoma kama taa Jesu Kono maifasi Anilati, niwa chakula pela Jesu, mulena wa malena. Niwa chakuza maya niena, mamupilo wakana, Jesu yena, yana nishwezi. Nituele sata niwena, anilati, niwa chakula pela Jesu. Mulena wa malena Niwata kuzama ya niena Mamupilo wakana Jesu yena Ya nani shwezi Anizuwa kakusa sana Jesu wani etelela Anizuwa sana Yesu wani etelela anina kusaba Yesu kulifali kuyoti anina kusaba Yesu kulifali kuyoti Anilati, niwa chakula pela Jesu, mulena wa malena. Niwa chakuza maya niena, mamupilo wakana, Jesu yena, ya nani shwezi. Nituele sata niwena, anilati, niwa chakula pela Jesu. Mulena wa malena Niwata kuzamba ya niena Mwamupilo wakana